Gavumenti erali senti mu mwaka gw'ebyensimbi okujja 2026 yakukunganya omusolo ka trillion 4.9. Ebibalo bino gavumenti ebitadde mu kiwandiiko ekimanyiddwa nga the budget framework paper ekikuba ttooki mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka oguddako nga bw'enefaanana. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogugenda mu maaso 2025-2026 gavumenti yateekateeka okukunganya omusolo gwa trillion 3.27 ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ensimbi zino zeteekateeka okukunganya zeeyongedde okutuuka ku musolo gwa trillion 4.9. Okutwalira wamu okuteebereza okwa gavumenti okw'embalirira y'omwaka ogujja 2026 kulaga nti embalirira y'eggwanga yaakubeera ya trillion 6.399, enongesemu wansi bw'ogeraageranya n'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi okugenda mu maaso ogwa 2025-2026 ng'eyo ya trillion 7.2376. Kino nno kiraga nti embalirira y'eggwanga okusinziira ku kuteebereza kwa gavumenti ey'omwaka ogujja esseemu ko wansi ne trillion 2.977. Ebyobugagga by'eggwanga gavumenti esuubira okusinziira ku mbalirira eno ekyali mu bubage nga byakukula okuva ku trillion 2.51 webiri mu kiseera kino okutuuka ku trillion 2.93. Obuvujjirizi n'obuwanirizo bw'embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja gavumenti egambye nti nabwo ebusuubira okukendeera okuva ku trillion 2.84 okutuuka ku 2.331 bwokka. Gavumenti era eralise nti okwewola kwabo nti okwewola okw'omunda mu ggwanga kugenda kukendeerako okuva ku trillion 11.381 nga bwe kiri mu mwaka guno okutuuka ku trillion 8.953. Eteebereza y'embalirira eno ey'omwaka 2026-2027 yasindikiddwa mu bukiiko bwa paalamenti obw'enjawulo eyongera okwetegerezebwa.